les justifiables
gada na do gacce labi didi wodi no wodi boitali jaratedi to studi kite maudi na gondi der kominiji din deni tawi jomun nyame woni no wodi boitali de neddo yarata to police be na gendarmerie na to procureur
ou le bureau du procureur de la
rue de neddo wawi jogitaade do ir boitali didi
en matière pénale
gacce maudi de neddo wadana na nyamul amana na golle hirnyere na neddo wujje na yanugol na golleji gatti do labi internet na wanginde sirri goddo gada na do gacce on deni ummake do halamun na yafake wala gacce non fu amma ko buri dede woni fadde gada na do gacce on yarata wullangum do rafi narral hakkune mun lenyol mun gon to procureur on na to police be gan jomun jambi kema na fiima na gacceji gon fere no hani jomun daro lasibo fadde yarata boitali mun gan deni Allah wadi ayari boitali ma talki gacce den bindama tabbintinama to jonkai ka hoti der juude kitotobe amma deni gada na do gacce on yafake illa arande gan jomun no lenyol mun nano higirawo mun gada neddo yari boitali mun to kitotobe en koreji gaddo gacce on no wonno suuli gada na do gacce on gan ummito do hala mun to donkai bani gada na do gacce on yafake cuudi kite no wadan golle mun ko jomun wawtai nangede kasu na jukke cede amma hala gonno wodi deni Allah wadi gada na do gacce on ummake do hala mun yafake fa jomun yofa to gada na do gacce on umminta hala kam wi'ata do yobe ko wujja dun na wi'a no yotti tit no wodi boitali gon ko yarete to suudu kite do filla kojol nyamane na choggu gaddungu fitina na neddo luwo huune gon do no yoban cede maneje kito to no natan hakkune mabbe gantan naral hebo hakkune mabbe e pamra
et que le juge n'est qu'un seul arbitre
de dum wawi halde do filla ummitaaki do halamu
parle de retrait
deni naral hebaka hakkune himbe neddo no wawi yara boitali mun to suudu kite dei gada na do gacce on sakito wi a yafake kan wonno
c'est le pardon en droit suudu nanandu ayarule.